that the world has 10 years to address climate change.
Science has never been clearer, and we have equal amount of time to actually fix the nature loss, because the loss of natural living resources like fish stocks, seafood, and climate change, they're both interconnected.
Lambertini adds that aggressively addressing climate-related issues is needed, as some governments turn to short-term solutions to rising energy costs that might sidetrack efforts to address the climate crisis. Steve Miller, VOA News.
The death toll from a human trafficking incident in which migrants suffered and died under extreme Texas heat while locked inside a truck rose to 50 Tuesday. San Antonio Police Chief William McManus said at least 46 people were found dead at the scene late Monday after a city worker heard a cry for help from the truck left abandoned on a San Antonio back road. Among the survivors taken to local hospitals, doctors say Tuesday four others have since died. Authorities say the migrants were left inside the sweltering tractor trailer where there were no signs of water, no visible working air conditioning, or even ventilation. Hospital workers said the survivors were hot to the touch. It was one of the most deadly recent incidents of human smuggling along the U.S.-Mexico border. From his Twitter account Tuesday, Mexican Foreign Minister Marcelo Ebrard said 22 of the victims were Mexican, 7 Guatemalan, and 2 Honduran. There was no information on the nationality of the other 19. The U.S. Immigration and Customs Enforcement Agency said its Homeland Security Investigations Division was conducting a criminal investigation into an alleged human smuggling event in coordination with local police. A $325 million superyacht seized by the United States from a sanctioned Russian oligarch arrived in San Diego in Southern California.
Dhammaan diyaaradaha ayaa maray dacalka aagga difaaca cirka ee Taiwan ee galbeedka magaalada dekedda leh ee Kaohsiung. Ugu dambeyntiina rag hubaysan ayaa maanta waqooyi galbeed ee dalka Pakistan ku dilay 3 qof oo ka shaqaynayay tallaalka dabaysha iyagoo sidoo kalena dhaawacay qof kale. Waxaana dalkaasi ay ku soo beegmaysaa dhacdadani xilli waajahaya oo faafitaanka cusub oo xanuunkaasi dabaysha. Mas-uuliyiinta ayaa saaka subaxnimadii sheegay ammaan ahda mas-uuliyiinta waddankaasi ayaa saaka subaxnimadii sheegay in toogashadu ay dhacday ilaa ay xaafad dadkaasi ay tallaalka uga bixinayeen waqooyiga Waziristan waa degmo nugul oo ku taala xuduudda ay la wadaagaan Afghanistan. Waxaana arrintaasi keentay inay dhintaan howlwadeenadii caafimaad iyo weliba mid ka mid iyo weliba 2 booliis oo ilaalinaya kooxdan tallaalka bixinayay. Xanuunka dabaysha ayaa dalkan Pakistan sanadkan ku naafeeyey 7 caruur ah, iyadoo tiradaasina tiradii ugu badnayd ee guud ahaanba dunida, iyadoo dhammaan kiisaskaasi waddankaasi laga helay Waziristan. Waxaana sidaasi lagu sheegay barnaamijka ciribtirka xanuunkan dabaysha ee heer qaran ee waddankaasi. Dhegaystayaal, warkii dunidana waa dhegayntaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. Fiil wanaagsan ayaanu leenahay dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba. Mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa sheegay in aanay sanadkan shacabkeedu ka qayb galaynin gudashada waajibaadka xajka kadib markii sida ay sheegeen dowladda Soomaaliya ay sortaagtay saamigii Soomaaliland ee lahayd. Waxaana sidaasi sheegay wasiirka diinta iyo qafta Soomaaliland. Wariyahayaga Sagal Mustafa Xasan Nuur ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Hargeysa.
Xukuumadda Soomaaliland ayaa maanta sheegtay in shacabkeedu sanadkani ka qayb galeen gudashada waajibaadka xashka kadib markii ay yidhaahdeen dowladda Soomaaliya ay soo faragelisay arrimaha xashka, gaar ahaana tiradii ama saamigii Soomaaliland xujaajteedu xaqa u lahaayeen. Waxaana sidaasi warbaahinta u sheegay wasiirka diinta iyo qaabta Soomaaliland Sheekh Cabdirasaaq Albani.
Waxaanu halkan la socodsiinaynaa shacabka reer Soomaaliland gaar ahaan iyo dhammaan dunida muslimka oo ay ugu horeyso boqortooyada Sacuudi Arabiya in shacabka reer Soomaaliland muddadii Soomaaliland jirtayba ay kala kulameen xajka iyo cumrada gudashadeeda dhibaatooyin kala duwan oo si toos ah iyo si dadbanba ay ula bareedheen xukuumadihii kala duwanaa ee ka dambeeyey ee kala dambeeyay ee Soomaaliya iyagoo arqaladeeyay oo ishortaagay in shacabka reer Soomaaliland helaan tiradii xujeeda ee ay xaq u lahaayeen oo ay maamuli lahayd wasaaradda diinta iyo waqafta ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxayna isla markaa ku tallaabsadeen arrimo dhowr ah oo keentay in dhammaan shacabka reer Soomaaliland ee tiradoodu gaarsiisan tahay 4 milyan iyo dheeraadka ay ka baaqdaan inay sanadkan ka qayb galaan gudashada rugniga shanaad diinta islaamka ee ah xajka. Waxaa hore muddaba dowladda Soomaaliya ku dadaalaysay in la dhimo tirada xujeeda ka xajeysa shacabka reer Soomaaliland, waxaana arrintan markhaati cad u ah inaan ilaa saacaddan oo aan warkan shaacinayno qof qura oo xaaji ah oo fiisa xaj ah oo wasaaradda diinta waqafta ka soo gaaray dowladda Sacuudi Carabiya aanay jirinin, tiradii Soomaaliya lahaydna xukuumadda Soomaaliya ku takrifashay oo ay u qaybiyeen dad ganacsata ah oo suuqa Muqdisho ku dhex iibinaya.
Dhanka kale, wasiirku waxa uu soo saaray go'aamo isagoona fariin u diray dowladda boqortooyada Sacuudiga.
Haddaba dowladda Soomaaliland iyo shacabkeeda oo isku duuban waxay go'aansadeen, waan halkan ku cadaynaynaa, kow, in dadka iyaga iyo shacabka iyaga sanadkan aanay xajii doonin duruufaha aan soo sheegnay awgeed; laba, waxaanu halkan ku cambaaraynaynaa takrifalka iyo siyaasadeynta ee dowladda Soomaaliya kula kacday arrimaha xajka; saddex, waxaanu mar labaad baaq u diraynaa dowladda boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo dunida muslimkaba in ay si deg dega arrintan u soo farageliyaan, maadaama 4 milyan iyo dheeraad qof oo reer Soomaaliland ahi dadkii ka xajiyi lahaa maanta la iska hortaagay arrimo siyaasadeed.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
Sagal, aad iyo aad ayay u mahadsan tahay. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya inaan isku daynay inaan la xidhiidhno wasiirka wasaaradda waqafta ee Soomaaliya, Cumar Cali Roble, balse aanu ka jawaabeynay telefoonkii aan u dirnay. Marka ugu horreysa aanu helnana waanu idiin soo gudbin doonaa. Xeryaha qaxuntiga ee dhadhaaba waxaa toddobaadkan ku sugana wafdi ka socda hay-adda qaxuntiga UNHCR oo ay ka mid yihiin ergeyga gaarka ee UNHCR u qaabilsan qaxuntiga Geeska Afrika Maxamed Cabdi Afey iyo weliba wakiilka cusub ee hay-adda UNHCR ee dalka Kenya Caroline Van Baren. Waxaana kulamo la qaateen bulshada qaxuntiga oo ay ka mid yihiin qaxuntiga dhowaan iyo xeryaha dhadhaab. Wareysi uu siiyey wariyaha V O A xeryaha dhadhaab Axmed Nuur Maxamed Cabdillaahi Yogol ayaa ambaasador Maxamed Cabdi Afey uu kaga hadlay cunto yaraanta ka jirta qaxuntigii ugu dambeeyey ee soo gaaray iyo weliba xuquuqda ay ku yeelanayaan Kenya. Wareysigana waxa uu dhacay sidan.
Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan booqashadan aanay nagu heliso haweeneyda loo magacaabay inay noqoto country representative ee UNHCR waddankan Kenya, Caroline Van Buren, annagoo isla markaas ay dhowr sano aanan fursad u helin inaan xarooyinka kormeera aan ku imaano oon xaaladooda la socono, maadaama muddo dheer oo coronavirus lasoo maray oo aad iyo aad u adkeed in lasoo wareega oo mustamacnaka ku nool aan soo booqana, iyo runtii howlo badan oon ku dhex jirnay oo orola ah si qaxootiyahan ay lagu xaqiijin lahaa xaaladooda wixii looga qaban lahaa. Marka aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan muddo badan kadib haddana ku soo laabanay xarooyinkan dhadhaab ku yaalla.
Waxaad kulan la qaadateen guddiga xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyo qaybaha kala duwan ee bulshada sida qaxootiga cusub ee dhowaan imaaday xarooyinka, kuwii Soomaaliya intay aadan dib ugu soo laabtay, marka maxay idinka soo baxay kulankan aad la qaadateen?
Laarta waxaa nooga soo baxay inay duruufooyin adag ku nool yihiin, xaalad aad iyo aad u baahan in si degdeg looga jawaabo, ilaa iyo in ka badan 35,000 oo shaqsiyaad ah ayaa ku soo laabtay oo qaarkoodna ka soo barakacay abaaraha keeneen, qaarna horaan halkan ka tagay oo dib ugu soo laabtay oo muddo badanna carooyin ku dhex noolaa iyagoona diiwaangelinin. Marka taas waxay keentay marka inay hoyga ay ku xumaato, inay raashinka ay aad iyo aad ugu qaadashada ayna u suurtagelin, inay fasilaadka laga bixinayo xarooyinka aynan fursad weyn inay ka faa'iidaystaan. Marka taasi dowladda Kenya ayaan runtii muddo badan kala hadlaynay. Haddana waxaan ku guuleysanay calaa aqal in loo bilaabo wax layidhaha profiling, masana dib loo diiwaangeliya. Inta aan dowladda Kenya kala hadlayna si markaa kaararkooda rasmiga ah loo siin lahaa, si xaq fara badan oo runtii ay hadda ka maqan ay ku heli lahaayeen. Waxaa kaloo runtii jirta abaaradan halkan soo noqday inay nolosha qaxootiga ay ku noolyihin iska sii adkaanayso, khasuusan maaragtay dhinaca becsharada, iyo in arday fara badan oo jaamacadaha halkan kasoo dameeyey oo weli xarooyinka jooga iyo kuwo badan oo u baahan in la tayeeyo oo tayo loo sameeyo. Marka intaasoo idil ayaan runtii noo muuqday. Waxaana rajaynaynaa haddana inaan ololaha sii wadna si arrimahaasi qaxootiga hortaagan markaa loo gudbi lahaa.
Waxaa hoos u dhacay gargaarka la siin jiray dadka qaxootiga ee ku nool xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, haddii tahay raashinka, biyaha iyo caafimaadka. Marka ka UNHCR ahaan arrimahan maxay idinkala gudboon?
Arrimahaas runtii waa la soconaa, waana ka xunnahay. Waxaad ogtahay UNHCR dhaqaalihii ka helisay beesha caalamka ayaa muddadan dhowba iska sii gabaabsi ahaa, iyadoo ugu weyn tahay tallaabadii dowladda Kenya ee qaaday oo ay ku shaacisay inay xarooyinka la xiraayo. Beesha caalamka dad fara hay-ada fara badan oo caawin lahaa ayaa runtii arrintaas arrintan la alligeed yani hakiyey caawinaadka iyo dhaqaalihii ay bixin lahaayeen. Marka waxay nagu qasabtay inaan dowladda Kenya wadahadal joogto la yeelana arrintaasna. Hadda runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay inaan ka gudubnay maadaama dowladda Kenya sharci cusubna ay maraysay oo arrimaha qaxootiga ka hadlaayo, iyadoo haddaba aan ognahay inay arrimihii xiritaanka qaxootiga ay dowladda Kenya ku dhawaaqday ee laga laabtay oon jecelnahay marka in loo bedelo xarumooyin mise degaamooyin dadkay ku noolaadaan iyaga iyo dadka halka ku martigeliyo. Marka dowladda Kenya iyadoo aad iyo aad u mahadsan, laakiin arrimaha tallaabooyinka la qaaday waxay haki keentay marka in dhaqaalihii sidii loo heli lahaa iyo nolosha wixii kaabin lahaa ay aad iyo aad u adkaadaan.
Tan kale qaxootigan cusub ee la kulanteen, dhibaatada ugu badan ee uga soo barakaceen maxay tahay gudaha Soomaaliya, haddii ay tahay kuwii horaan ka laabtay xeryaha iyo kuwii markii ugu horreysay imaaday xerooyinkan? Waxaan ognahay goobo fara badan oo dadkan ay kasoo barakaceen sida gobolka Jubbada dhexe oo kale inay Al-Shabaab gacanta ku hayaan. Marka inta badan maxay u cuskadeen inay dib u soo laabtaan?
Horta arrimaha ugu weyn ee u cuskadeen waxaa weeye arrimo nabadgelyada ku saabsan, iyo iyagoo runtii duruufooyinka Soomaaliya ka jira marka hore fududeystay markay tegayeen, oo markay halka tageenna ay arkeen inay arrimihii ku adag yihiin, mase iskoolaad la-aan ka jirta, mase nolosha caadigeed wixii ku maareen lahay ay dib ku tahay, iyo arrimaha hadda abaarta daba dheeraatay oo runtii dad fara badan oo gudaha Soomaaliya ku barakaceen. Laakiin in haddana xuduudka Kenya usoo gudbay oo xarooyinka qaxootiga imaaday oo iyagoo runtii waxba haysanin, xoolihiina ka dhamaadeen, halkaana noola raba inay ku abuurtaan, islamarkaasna ee UNHCR iyo hay-adaha kale halkan jooga ay diyaar u yihiin inay caawiyaan, laakiin ay u baahan tahay in dhaqaalo loo helo oo si arrimahaasi lagu maareyn lahay. Marka nabadgelya iyo duruufooyinkii ay ka tageen ay moodayeen inay duruufooyin ka fiican ay haragi doonaan ay la kulmeen in colaadintaasi aad u culus.
Waxaad ka dhawaajisay in dowladda Kenya ay ka laabatay go-aanka xiritaanka xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab iyadoo siyaabo kale loo bedelay, in dadka markaas isdhexgal loo sameeyo, sidoo kalena xerooyinka la dagaameeyo. Marka arrintaasi door intee la-eg baa ka UNHCR ay ka qaadatay?
Walahi dooradka ugu muhiimsanaa ayaan ka qaadanay arrintaasi, annagaa ka hor imaanay inay qaxootiga si toosa loo xiro, annagaa ka dood ka soo jeedinay inay dowladda Kenya arrintaasi ka laabato, annagaa runtii ku abuurnay inay beesha caalamka ay ku cadaadiso dowladda Kenya inay adag tahay in qaxootiga 30 sano meel degnaa inay si degdeg loo xiri karo. Waana uga mahadcelinaa runtii doodii farada badneed oon qaadanay 5 sano kadib in hawshaas aanu ku guulaysanay. Haddana aan degaameen iyo dhaqaale raadis aan ku jirna, qaxootigan waxaan ugu bishaaraynaynaa inayn xarooyinkan hadda xiritaankii iyo nidaamkii dowladda Kenya ay ka lahayd oo in xoog loo xira laga laabtay, islamarkaasna ay muhiim tahay marka inaan ka shaqayna si nolosha dadka halkan ku nool nolol wanaagsan loogu abuuri lahaa, dadka halkan ku nool ay ola noolaan lahaayeen, magaalooyinka hadda ay dadka degan yihiinna loo magaaleyn lahaa oo facilities iyo loogu sameyn lahaa. Marka aad iyo aad arrintaasi dowladda Kenya uga mahadcelinaynaa.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina waxa uu ahaa ambaasador Maxamed Cabdi Afey, ergeyga gaarka ah ee UNHCR ee qaxootiga Geeska Afrika. Waxaanu u warramayay wariyahayaga xiryahaasi dhadhaab nooga soo warrama Axmed Nuur Maxamed Cabdilaahi Yogol. Hatana ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista oo inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinayo Haarun Macruuf.
سفر كدير سومالي وجرت السوسارست الشدال كوحا هدي دليل لو جيدين يهشي سيدي أسحيحي المسؤولين تقعان تكسو هايسي قابك الله مارينيو سوسارست خيراتك أما سيدا الله قيب سنيو وحاسوين لو دليلي هشيسكي وسيرك كسي الدغي يحلك وساردا بطرالكي معدن تبيها عبد رشيد محمد أحمد وتضوض حرم أوسحيحي شركة كوسلان إكسبلوريشنس شاني التوانكي بيشي فبراي سنتكن فافعين تهشيس كاسية فكرة ده لغا كالقبي وحان وغهد اللي قيبي هوري التحانها سفر كسوساريس تشدالك يعقب ده هايستا تطبعات كان وحان برنامج كالك باريس تكو ايدينا هشيسا وح بلان لفلان قيلين فايدة دي سيد اللي شيسا وبشي جون لبدا كون يسيدير يطبان كاي وطسعيه دين دولة فدرالك يمام القبلة ديضا وهشيس كاللوغو مقعدري هشيس كاللهانشاها مامولك يوذاك الدخل الخيرات كالدبيعيك اهي دالك او سيدو كاللو يقانو هشيس كي بايدابو هشيس كاس وحا نحر كيسوها ان سيدي اللي ترانو عدالة ده لوقيب سادو خيرات كالدالك يستيدي لوغو مامول لها قاب ده فران قضبض هشيس كاللوغو وحا كاميدها ان دخل الشدال كي معدن تاللوقيب سادو سيدن إن شدال كالغا سوصار بادا دولة فدرال كالسومالي أي قاعدتو بقول كيبا كنتونيشن مامو قوبلات كالغا سوصارنا أوقاتو بقول كيبا لباتنيشن هل كالدقمد أو هوسي ما تعيل كالغا سوصاري الشدال كوهيليو بقول كيبا طوان يدو مامو لذا كالأدل كنا أي قيبسان إيان بقول كيبا طوان كالسوهارا سيدو كالي شدال كالغا سوصار نولك أي هشيس كاسو دولة فدرال كالسينيا بقول كيبا صدن دولة قوبلات كالغا سوصارنا بقول كيبا صدن halka degmada laga soo saarana ay heliiso 420 iyadoo maamulada kale ee dalku ay qaybsanayaan 420 ka soo hara bishii Febraayo 2020 ka madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saxeexay sharciga petrolka iyo macdanta kadib markii uu soo maray ayna soo ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka wasaaradda petrolka waxay markaas sheegtay in ansixinta madaxweynaha uu ansixiyo sharciga petrolka ay tahay talaabo horumar u leh dalka iyo dadka Soomaaliyeed taasoo kaalin waxaan ka qaadan doonta horumarka iyo dib u dhiska bulshada qodobada 6-7 iyo 8-aad ee sharciyada petrolka waxaa lagu ansixiyay heshiiska qaybsiga khayraadka ee lagu saxay magaalada Baydhabo kaasi oo dhaliilo badan loo jeedinayo qubarada shidaalka ee heshiiskaas sida loo qoray dhaliisho waxaa ka mid ah wasiirkii hore ee petrolka iyo macdanta Soomaaliya Maxamed Muqtar Ibrahim
markaad fiiriso dokumentiga lagu wadaagayo ugu maamulaya daqliga kasoo xaroon kara shidaalka iyo macdanta afar beej uu ahaa marka aad buu u koobnaa marka dokument noocaas ah wuxuu marka hore u baahan yahay in faahfaahin badan lagu qoro midda labaadna oo dariisha uu yaran uu lahaa waxay tahay maana ku jirin qodob dhaxaya sidaan baa wax loogu bedeli karaa marka saadqii ogtahay heshiiskaas waa inuu ku jiro qodob ogolaanaya sida wax loogu bedeli karo sidoo kale maanu kar sheegay waxa dastuurka aadaya iyo waxa aadaya la bedeli karo xaaladaha dhaqaale way isbedelayaan xaaladaha siyaasadeed way isbedelayaan marka ma kala saarin waxa la bedeli karo iyo waxa iyo sida lagu bedeli karo iyo goorta la bedeli karo maanu sheegin
way mid ka mid ah dhaliilaha loo jeedinayo waa sida loo qaybsanayo wixii dakhli ka soo xarooda shidaalka oo maamul goboleedka laga soo saaro shidaalka iyo degmada laga soo saaro ay lacag fara badan heliyaan marka loo barbardhigo gobolada aanu ka soo bixin marka hadii gobolada shidaalka aan soo saarin laga waayo shidaal taas waxay ka dhignaanaysaa goboladaas inay si aad ah uga hadhaan dakhli ahaan iyo horumar ahaanba gobolka shidaalka soo saaray ka hadal arrintaas iyo dhibka ka iman kara
sidaan wada ognahay qaabka hadda uu federaalka uu sameysanayo Soomaaliya dowladda hadda uu sameysan yihiin iyo xogta deytada aan ka hayno shidaalka waxaan rajaynayaa inaanu barto jir doorin state ba la yiraahdo state wax soo saar ama soo saara ayaa jira waxaan filayaa dhammaan in state-yada Soomaaliya ay kulligood soo wada saarayaan marka u garab leegtay hadda inoo alaad soo kale fujeero kale waxba ma soo saarto wax shidaal ah iyo wax gaas ah mida malaha marka anagu waxaan rajaynaynaa horta inaan diyaarano laakiin waxaa hubaal ah in ay kala badnaan doonaan waxaa hubaal ah inay ku kala horumari doonaan arrimo badan ayaan u baahanahay inaan ka heshiino marka hore oo waxaan loo yaqaan physical federalism-ka daqiiqa Soomaaliya soo galiya shidaal kariya ma noqonayo dakadii waxba ka imaanayo meelo badan ayuu canshuurihii waxba imaanayo marka arrimahaas dhan in la isku wada xirba ayaa loo baahan yahay lagu kariya shidaal kariya ayaan wadaageyna daqiiqeeda ayadoo aan la isu fiirinayn kuwa kale daqiiqada ka imaanaya sida loo wadaagayo macno badan ma sameynayso sidoo kale waxaana lagu xirin duruufaha dalka ana waxa la waxa loo qaybsanaya si siman marka si siman marka loo qaybsado de duruufaha gobolada suuqmaha kuwa maana beeraha ku fiican kuwa kalumaysiga ku fiican kuwa waxba ku fiican yihiin dadku way kala badan yihiin faqriinimada way ku kala badan tahay marka waxa loo baahan yahay in la tixgeliyo waa ka jira deegaankaas
qodobka kale ee rabeena ku idiin waxa ahayd wixii caqabada ah ee ka iman kara hadii sidaa laga qodayo badweynta Soomaaliya wixii ka dambeeya 42 nautical mile iyo sida loo go'aaminayo ama go'aan looga gaarayo ceelkaas ama deegaanka shidaalka hadiiba laga helo maamul goboleedka oo hoos iman iyo dhibka ka iman kara
sida ku cad heshiiska maana wuxuu kala saaraya 24 nautical mile waxa ka sokeeya in ay dowlad goboleedyada ay anaha ay ku jirta gacantooda wixii ka sheeyna in dowladda federaalka ay mas'uul ka tahay laakiin caqabada imaanaysa ayaa waxay tahay sidee lagu kala garanayaa xuduudaha ee dowlad goboleedyada marka dhulka la joogo qiyaas waa la yaqaanaa meesha xuduudaha dowlad goboleedyada ku dhamaadaan laakiin marka imaado badda taas waa marka meesha ay maareeyso loo baahan yahay guddiga xuduudaha iyo federaalka inay asteeyaan xuduudaha sida aad la socoto dacwada u dhaxaysay Soomaaliya iyo Kenya badda waxay ku salaysnayd xuduudda badda marka ma xuduudaheena marka ma la seexinayaa su'aal dheeraynaya qofkeedu waxa u baahan tahay in go'aan laga gaaro sababtoo ah haddii la seexiyana dhulka qaar waxa yaranaya oo dhulbadeedka waxa yaranaya dowladda ka sarreysa ama dowladda dhanka bidixda ka xigta marka loo jeedo dhanka badda ayaa yeelanaysa marka waa arrin u baahan in laga heshiiyo oo laga sameeyo guddiga xuduudaha marka ay dhamaystirayaan dowlad goboleedyada iyo xuduudahooda markay dhamaystirayaan
heshiiska wadaagista khayraadka ee magaalada Baydhabo lagu saxeexay waxaa ka hor inta aan la saxeexin iyo markii la saxeexayba ka digay guddiga maamulka maaliyadda oo ah guddi ay ku jiraan khubaro isugu jira Soomaaliya ajaanib oo ku takhasusay maaliyadda iyo heshiisyada guddigaasi oo guddoomiye u yahay hadba mas-uulka haya xilka wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya guddigu waxay ka digeen bilo ka hor intii aan la saxeexin heshiiska Baydhabo khibradda caalamiga ah ay muujinayso in heshiisyada aan sida wanaagsan loo qorsheynin loona naqshadeyn ay keeni karaan khilaaf gaar ahaan marka ay timaado bulshooyinka ku nool deegaanka laga soo saarayo shidaalka waxaa guddigu ay tusaale u soo qaateen inay iska hor yimaadyo ka dhaceen gobolka Niger Delta ee dalka Nigeria iyo gobolka Kurdiyiinta ee Ciraaq iyo meelaha macdanta laga qodo ee dalka Peru ee ku yaalla koonfurta qaaradda Latin America isku horimaadyadaas oo la xiriiray muran shidaal waxay sheegeen guddigu in qaybinta dakhliga khayraadka oo lagu saleeyo kadib marka laga bixiyo kharashka sida gaarka ah loogu talagalay xasilinta horumarinta waddanka inay taasi maaraynta ka dhigi karto mid lagu kalsoonaan karo tusaale ahaan waxay sheegeen in waddanka Ghana ay saami u dhigaan jiilka dambe iyo xasilinta qiimaha saliidda sidoo kale waxay gaana leedahay sharci dhigaya in saami gaar ah uun lagu kabi karo miisaaniyadda waddanka halka saami kalena ay tahay in la kaydiyo waxay kaloo sheegeen guddigu in waddanka Suudaan ta koonfureed uu tusaale u yahay halista marka dakhliga si aan qorshaysnayn loo qaybiyo dakhliga soo gala dowladda koonfurta Suudaan ayaa gebi ahaanba ka yimaada saliidda halka goboladu ay hayaan mas-uuliyiinta bixinta adeega inkastoo aysan wax miisaaniyadah ka helin dowladda dhexe boqolkiiba 60 kharashku waxa uu ku baxaa amniga iyo mushaharaadka qaybta amniga kadib markii la saxeexay heshiiska Baydhabo bishii Juun 2018 guddiga maamulka maaliyaddu waxay sheegeen in heshiiska Baydhabo uu keenayo in khayraadka loo qaybsado si aan simayn tusaale ahaan waxay sheegeen in maamul goboleedyada saliidda laga helo ay 10-17 jeer ka dakhli badnaan doonaan kuwa aan laga helin waxay intaas ku dareen in sinaan la'aantaasi ay tahay mid ballaaran marka loo eego caalamka waxay sheegeen in xaaladaha qaarkood ay keenayso inay dowladda dhexe hesho saami ka yar kan dowlad goboleedka waxay sheegeen in inkastoo heshiiska Baydhabo uu sheegayo in la sameeyo sanduuq maalgashi haddana inaysan qeexnayn in saamiga la wadaagayo uu yahay kan soo hadha marka laga jaro kharashaadka iyo maalgashiga kaabayaasha mudnaanta leh waxay ka digeen in caqabadaha ka iman kara ay ka mid yihiin meelaha uu dakhligu ka imanayo aan xasiloonayn taasi oo carqaladaynaysa maaraynta dhaqaalaha iyo weliba gacan ka hadal ka dhashay heshiiska bixinta adeeg ka badan awoodda heer maamul goboleed oo keeni kara in la khasaariyo ama la musuqmaasuqo sinaan la'aan gobolada iyo weliba adeegyada muhiimka ah oo aan maalgashi loo helin guddiga maamulka maaliyaddu waxay soo jeediyeen in dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay ku heshiiyaan in heshiiska Baydhabo uu noqdo mid dib u eegis lagu samayn karo markii muddo la joogaba saxeexayaasha heshiiska Baydhabo waxaa ka mid ahaa madaxweynihii hore ee maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare waxa uu markii hore difaacay in heshiiska baydhabo lagu daro sharciyada petrolka ee 2022 la ansixiyay.
Heshiiska in lagu daro sharciyada petrolka waa sidii waa istaafki ka dhigna ama yani khadfi ka dhigna waa sidaas ay ahayd. Heshiisku markii hore wuxuu ahaa heshiis isfaham ah oo muxuu ahaa mabaadi'da iyo ku dhaqankiisa ay dawladaha xubnaha ka ah federaalka iyo dawladda dhexe ay ka heshiiyeen. Istaabka ku xigo la rabayna wuxuu ahaa in sharci baarlamaanka la horgeeyo ama asagoo shidiisa loo horgeeyo ama sharci kale lagu dhex daro. Marka taasu waxay ahayd yacni istaabka ku xigo dabiiciga in la qaada ay ahayd waay.
Dhaliisha marka loo jeedinayo heshiiska waxa weeyaan sida saamiga loo qaybsaday waxaa la yidhi degmada shidaalka soo saarta 19% bay leedahay, maamul goboleedka soo saarana 25%, halkaasi waa hal maamul goboleed oo 35% leh. Inta kale oo dhanna waxay qaybsanayaan oo weliba Muqdisho ay aan la arbaabin laakiin ay ku jiri doonto 19%, dowladduna 19%. Saasaa loo qaybiyey. Marka sideed u aragtaa haddii maamulada qaarkood ay soo saaraan shidaal kuwana laga waayo, soo waddanku kala hormari maayo oo kuwana aad qani u noqon maayaan oo aad u hormari maayaan kuwana laga tegi maayo?
Horta Haarunow, bisaraaxa yani runtii haddii laga sheego arrimaha farsamo oo muxuu ahay qoraaladaas ay ka mid yihiin iyo nambarada iyo tirooyinka, annaga naftigeennu qaar ka mid ah kuma qanacsanayn markii wadahadaladu ay socdeen. Laakiin maadaama ujeedada guud iyo tafaahumka iyo in sharciga lasoo saaro muxuu ahay heshiiska lasoo saaro ay muhiimad aad ay u lahayd, saameyn siyaasadeed oo weynna ay lahayd oo haddii heshiiskaasu dhici waayo ay arrimo kaloo fara badan ay saameyn ku yeelan lahayd darteed wax badan oo loo liqay waa ku jiraan. Laakiin sharciga muxuu ahay sidiisaba waa inay laba arrimood saldhig u noqdaan. Waa in deegaanka muxuu ahay ayadoo laga qaadanayo muxuu ahay khibradaha wadamo kaleeto oo Nigeria ay ka mid tahay oo gobolka laga soo saaro shidaalka faa'iidada ka helo iyo gobollada kale waqooyigu mesela tusaale ahaan faa'iidada ay ka helaan ay kala badan tahay, maadaama awooddii siyaasadeedna ay markaa waqooyiga u badneed shidaalkana koonfurta laga soo saaro, in yacni xoogaa la isku dayo in lays waafajiyo deegaanada shidaalka uu ka soo baxo, ayadoo hadda meel loogu xanay aysan jirin oo hadda meel shidaal ku jiro iyo meel uusan ku jiro aan la kala garanayn. Laakiin haddana laba arrimood ayaa la rabaa inuu saldhigayo u ahaado. Waa mida in waddanku muxuu meeshii shidaal leh iyo meeshaan shidaal lahaynba waa waddankeenni waay, annagaa wadale waa u wada dhimanaynaa, dhiigaan u wada daadinaynaa, in solidarity uu jiro oo waddanku aanu kala tegin, iyo in deegaankaas shidaalka laga soo saaraahu haddiiba ay dhacdo in meesha shidaalka laga soo saaro iyo meesha iyo dowladda dhexe awooddoodu aysan iswaafaqsanayn inaysan mataqaanaa dhibaatooyin iyo kacdoon iyo sida mataqaanaa
fiid wanaagsan dhegaystayaal. Kusoo dhawaada barnaamijka todobaadle ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA radioga xeryaha dhadhaab. Waa barnaamij cusub oo si toosa idinka soo gudbinaya xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee waqooyi bari Kenya. Barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan todobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Halkan waqooyi bari ee Kenya waxaadna naga dhegaysan kartaan idaacadda FM TVA ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada FM ka 107.5 megahertz. Barnaamijka caawa waxaad ku dhageysan doontaan laba qodob oo la xiriira xaaladda bini'aadanimo ee dhanka nolosha oo la soo darisay waayeelka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab kadib markay meesha ka baxeen adeegyadii hay'adaha samafalka ay u fidin jireen, iyo caqabadaha nololeed ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ku haysta caruurta waalid la'aanta. Waxaan sidoo kale isbuuc walba idiin soo gudbin doonaa qaybta shaqsiga todobaadka. Todobaadkan waxaan soo xulanay ninka waramaya waayihiisa nololeed ee qaxootinimo. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu Axmed Nuur Maxamed Cabdulraahi Yogol oo ku sugan xariiqaha qaxootiga ee dadab qoyiga bari Kenya aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dadab qodobka ugu horeeya dadka waayeelka ku nool xariiqaha qaxootiga ee dadab ayaa waxaa la soo dareystay xaaladooda oo dhanka bini'aadamnimada kadib markii ay meesha ka baxeen adeegyadii ay ka heli jireen hay'adaha samafalka ee ka howlgala xariiqaha qaxootiga ee dadab adeegyadaasi oo wax badan ka bedeli jiray.
Hot-ish, and it will feature, get this, Kanye West and Lil Durk. Keep your ears open, huh? This is the one.
Another one. Another one. We the best music. DJ Khaled.
I don't know if you can take it. No, you want to see me naked, naked, naked. I want to be a baby, baby, baby.
Spinning in as much as like he came from Maytag. Rocket with it on the brown. When I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down and out. Cause I can live the things that I'm going through. Wow, wow, wow. Wow. You know the cookies for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rocking with ya. Diamonds are nothing when I'm shining with ya. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time I hit with ya. I know I get wow, wow, wow. Wow. Taking. I heard it got these up going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Till you burned out, cremation. Burned up. Make it cream, yeah, Wu-Tang. Throw that back bouquet. Call me and I can get it too. I can tell you gone off the doors. Oh, yeah, yeah. Careful, mama, why would you say? Hey, you talking to me like a new babe. You talking like you trying to do things. Now that pipe gotta run it like you Usain, baby. You made me drown in it, ooh, touche, baby. I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby. And hey, you know I'ma slaughter like I'm Jason. That's why you got it on safety. Like a red shit on brown now. I probably shouldn't be around you. Cause you get wild, wild, wild. You looking like it's nothing that you won't do.
What you won't do.
Hey girl, that's when I told you.
Told you.
When I was you, all I get is wild thoughts. Wild.
one.
Have the pills done too much? Haven't caught up with my friends in weeks, and now we're out of touch. I've been driving in LA, and the world feels too big. Like a floating ball that's bound to break, got my psyche like a twig. And I just wanna see if you feel the same as me. Do you ever get a little bit tired of life, like you're not really happy but you're gonna die? Like your body's in the room, but you're not really there. Like you have empathy inside, but you don't really care. Like you're fresh out of love, but it's getting in the air. I'm a past repair. A little bit tired of trying to care. I don't. A little bit tired of quick repairs. Too cold. A little bit tired of thinking you're bothering my fault. I'm barely breathing, trying to stay up so slow. And the dose I gotta take, boy, I wish that I could count. Cause I just wanna see if this could make me happy. Do you ever get a little bit tired of life? Like you're not really happy, but you don't wanna die. Like you're hanging by a thread, but you gotta survive. Cause you gotta survive. Like your body's in the room, but you're not really there. Like you have empathy inside, but you don't really care. Like you're fresh out of love, but it's
you know about rolling down in the deep. When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. She say that I'm cool. I'm like, yeah, that's true. I believe in G-O-D. Don't believe in T-H-O-T. She keep playing me dumb. I'm a player for fun. Y'all don't really know my mental. Let me give you the picture like stencil. Falling out in a drought. No flow rain was I'm pouring down. See that fame was all around. See my mode was kinda lounge. Didn't know which way to turn. Slow was cool but I still felt burned. Energy up, you can feel my surge. I'ma kill everything like this purge. Let's just get this straight for a second. I'ma work it. Even if I don't get paid for progression, I'ma get it. Everything that I do is electric. I'ma keep it in a motion, keep it moving like an addict. Put this in a frame, better know I don't blame. Everything that I say, man, I seen you deflate. Let me elevate, this in a prank. Have you walking on a plane? La 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 la. Both hands together, God, let me pray. I've been going right around, call that relay. Pass the baton, back in the mall, swimming in the pool, can't move them all. Want a piece of this, a piece of mine, my piece of sign. Can you please read between the lines? My rhymes inclined to break your spine. They say that I'm so fine, you could never match my grind. Please do not waste my time. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean.
It's new music right here on VOA1.
te escribo, tú no me escribes. Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives. Quizás hoy está borracha, pero por dentro tú tienes alegría. Si quieres te la das, dos traguitas. No guardo mi contacto, pero se la da. Dos traguitas, es que me pongo bella. No tomo nada, pero estamos en cuerpo hace rato. WhatsApp sin el retrato, no guardo mi contacto. Todo donde el water, baby, vamos para el cuarto. Yo no sé si yo te vuelvo a ver, si mañana te voy a perder. Yo eres una playa, no hiciste un crossover. Sabes, metiste, me diste game over. Porque no puedo olvidar el perreo aquel que se fue viral. Dime si mañana te va a quedar. Después de la alarma te lo voy a dar. Ey, hoy tú no vas a trabajar, no. Si quieres te la das, dos traguitas.
Bad Bunny with Moscow Mule, his latest, and this is the one. All right, time for me to get out of here. I had a good time, though, hanging out with you. I do. You know, this is always my favorite time of the day. So please join me tomorrow, same time, same place. Until then, make sure you take care of yourselves. But most importantly, take care of each other. Holla.
You never know how good you have it. Until you're staring at a picture of the only girl that matters. I know what we're supposed to do. It's hard for me to let go of you. So I'm just trying to hold on, hold on. I don't wanna know what it's like when you're gone.
Editorial reflecting the views of the United States government.
The right to freedom of expression, including freedom of the press, faces profound challenges in our own hemisphere and around the world, declared Secretary of State Antony Blinken at the Media Summit of Americas in Los Angeles. He highlighted three common challenges in media and what the United States is doing to tackle them. In order to combat disinformation, the State Department has launched the first hub of the Digital Communication Network of the Americas, a network of journalists, civil society, and government officials who collectively can address and counter state-sponsored propaganda. They will also address journalist safety. Another challenge is the ongoing threats, harassment, and violence faced by members of the press across the hemisphere, said Secretary Blinken.
At least 17 journalists have been killed in this hemisphere in this year, according to the UNESCO Observatory of Killed Journalists, including most recently Yesenia Molinedo, and Sheila Johanna Garcia, the director, and a reporter of the news website El Baraz in Veracruz, Mexico, shot to death on May the 9th. No region in the world is more dangerous for journalists.
Governments are using legislation to quash free expression, as seen in the recent slate of restrictions adopted by El Salvador in the spring. In Cuba, Nicaragua, Venezuela, the simple act of carrying out investigative journalism is a crime. In response, the United States is working across the region to strengthen the rule of law and train judges and prosecutors to investigate and prosecute such attacks. USAID will provide up to $9 million to support a global defamation defense fund for journalists, which will offer liability coverage for reporters and news organizations targeted with unjust litigation. And the State Department is investing up to $3.5 million to launch a journalism protection platform that will protect and train journalists under threat. Third, the U.S. is working to make independent media more sustainable, said Secretary Blinken.
We've committed $30 million to the International Fund for Public Interest Media, which will focus on assisting media in resource poor and unstable settings, and $5 million to improve the financial viability of independent media outlets.
A free, independent press across the Western Hemisphere is more important now than ever, said Secretary Blinken, for the well-being of our people, for the well-being of our communities, and for the well-being of our democracies.
That was an editorial reflecting the views of the United States government.